obedi kenara kam ga kpogi oba tobie okuru onye na amagi ekwu okwu ahubegi ni ya kariri go omume ihe anyi chukwu ike anyi chukwu onwe gi ihe kariri go omume chineke onwe gi ihe kariri go omume onwe gi ihe kariri go omume oke mmụọ onwe gi ihe kariri go omume anya na-elobigo anya na-elobigo chioma mara obigo chioma na-asa mebere Chioma me, Chioma me. Oh, when he a carry go to me. Akayo me, Akayo me. Chineke, oh, when he a carry go to me. Akayo me.
Y la curia macala basundera bosch.